sauti ya Mario Mario.
Nalia kwa uchungu mama, jambo nalifikiria mama.
La 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 la.
Nalia kwa uchungu mama,
jambo
nalifikiria mama.
La 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 la.
Nalilia watoto wangu, nini nitawaachia? Nalilia watoto
tama mama, kuna jambo nalifikiria sana sana mama.
Sema square, sema.
Mimi nimeshika tama mama, kuna jambo nalifikiria sana sana mama. Usizani naoma, hali yangu nzuri sana 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 mama. Sana mama,
sana tu.
Kila waswahili walisema wai hauna zamana.
Hauna zamana eh?
Waswahili walisema wai hauna zamana. Simba mama, la kufanya sirioni, sirioni mama. Na unguluma kama simba mama, la kufanya sirioni, sirioni mama.
Hali ya dunia ndugu yangu.
Mimi baba aliacha shamba, swala ile alilibaini, alibaini baba. Haya mimi kitanda cha kamba, wanangu watapata nini?
Aibu tu.
Mimi kitanda cha kamba, wanangu watalizi nini?
Nachoka sana
Nalia kwa uchungu mama, jambo nalifikiria mama.
La 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 la.
Nalia kwa uchungu mama, jambo nalifikiria mama.
La 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 la.
Nalilia watoto wangu, nini nitawaachia? Nalilia watoto wangu, nini nitawaachia? Nalia.
Jibu wala sio hoja, mlalao nimechoka, nimechoka mama.
Nimechoka sana sana.
Jibu wala sio hoja, mlala hoi nimechoka, nimechoka mama.
Twende square, twende.
Maana na shati moja, nalishaanza kuchanika. Maana na shati moja, nalishaanza kuchanika. Na na suruali moja, nimeshatoboka. Nana suru wali moja, imesha toboka.
Aibu sana. Adabu bi.
Nalia kwa uchungu mama, jambo nalifikiria mama.
La 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 la.
Nalia kwa uchungu.
Thank you.